Big shout out to Vince on the beat, by the way.
Nimona madem wengi, sijaona dem kawewe. Madangu wakae nyuma, dem kambele. I know, ni story tu lakini bana high low. Kwa matuna mimi hajikoni, nani upika pancakes midnight. Tukijoke vile king niko midlife. Knife given I deliver kama midwife. Mikono zote juu kama midnight. You hatter me, I hatter you. You patter me, I patter you. Simu ni refu ukitaka kata tuna. Nimeka kwa roo na kwa mkono kata tu. I'm busy na nakukol kila saa. I'm not wasting your time, ukanibaya kila saa. Ata iwe miaka ngapi ma tuta clock it. Kwenye easy mita, umenifanya cheesy. Kwenye easy mita, umenifanya cheesy. Umenifanya cheesy kicha. Umenifanya cheesy kicha.
Big shout out to Vince on the beat.